Nalelo kaba dikaka suwa mubu mbiwandi Lesa chachi ne imwe komwaba Nalelo kafuma kasuwa mubu mbiwandi Lesa chachi ne imwe komwaba Lelo ndine zanza Pantumbu kile nejite mwiko chendo mweba humbile miulu Napali lelo mwanshibusha Defwa ya milumbe mweba pondo mwebe newa miulu Chishile mono busuma wenu Padia watensho mubidi Ala kanshinde pema Nakatula vanena vucha window Chishile mono busuma wenu Padia watensho mubidi Natika nshinde pema Ala nalelo nakabala Kasuba mubumi wandi Lesa kanshichine kumwaba Ala nalelo nakatula Kasuba mubumi wandi Lesa kanshichine kumwaba
Over me, my faithful father. In all of my distress, there'll be no other that I'll be holding on to. You're the one I run to. Mumani Dalisa, Mumayendere Yanga, you are my anchor. Walosifute Panjine Mumani Yanga.
Lesa chachi ne imwe komwaba Nalelo kafuma kasuba mubumi wandi Lesa chachi ne imwe komwaba